Xhelwa ngumsebenzi wanishiya njalo unondindwa bendiyiqondile intombi yase you must stop ngifunda insizwa kazi indoda imunca imali ngezithembiso zokuthanda mara ngifundile and angisoze ndijole ncosko ndiyithenge le mpahla yomama ndibeka uthando ecaleni. Welcome to my kasi apho imali ingundoqo ekhokheliswayo kwi-relationship wayitsiba mos amacherry ayayimatshisa bos. Love is not love when you gonna involve money. Love is not love when you're gonna involve money.
Benkiwa ngama shoni, baby. Ben banjwe ngama shoni, baby. Ngoba kaloku nina nizindombi zombhejo. Ntombi zombhejo.
So bheje njani ngena mani.
Benkiwa ngama shoni, baby. Ben banjwe ngama shoni, baby. Ngoba kaloku nizindombi zombhejo. Ntombi zombhejo.
So bheja njani ngena mali.
Benkiwa ngamahloni,
baby.
Benbanjwe ngamahloni,
baby.
Ngoba kaloku nina nizintombi zombhejo. Ntombi zombhejo.
So bheja njani ngena mali.